Tamihiti is kindly with us for a kōrero today. Te rangatira, Tami. Tēnā koe, kōrero mai. Morena, morena. Kōrero mai o whakaro, te wiki o te reo Māori. Kōrero mai, Tami.
Oh, kā pai. Kā pai, e rā hoki nā mahara i te tīmata tana o enei nā mahi whakahirahira i pukāra hia i te kaupapa de mo te pechihana. I nā kainui hia i te kaupapa mō tō tātou reo. Anei tātou, kā tika anō tēnei ki te mihi, ki te huna nā rātou i Arataki, i ui ui hia tērā te kaupapa tino rangatira tana te pūmautunu tātou ki tō tātou reo. Koe nei te reo te motu, te reo nā kaina, te reo nā tamariki, te reo hoki o te whakapapa ko tātou tēnei. Kā tira, anei, kei te ora tūngu tēnei tamata, tēnei Māori, hoa no hea, mea tāne kia koe, ia koe te rangatira.
Tēnā koe, e Tami, te whakamana te kaupapa o te rā, te rā whakahirihira. Whakamarama mai o whakaro o te, te huikingitanga i te rā wiki, e Tami, ha hou whakaro?
Nā pai, kā pai, nā te mea, ko te mea nui e kite anau i tēnei wā, e kite anau ki te āhuatana o te hīkaka o nā wairua, kai te me mihi ki nā kaupapa o Kūhangareo, kura kaupapa i te huna hurinua hirui, hurinua ki te motu. I nā e ne ko kitea te nā hua o te āhuatana tō tātou nero. E kitea anau ki te re ana o nā e nei, nā rangatahi, nā tamariki, tēnei huna. E kia ana te kōrero a te matua tanata, tēnei te tirahau e haere mai nei rā. I kitea ki au ki tēnei āhuatana i roto i nā whakanekeneke tana o te koro nei hana i roto i au i a Waikato. Kitea i te tini o te wairua. Me ki pēr hī kakana te hine naro o te tini o te mano. Me kōrō tōnau ki e tāhu ako mokupuna, e nā kau nui a nā rātau, harakua ko atako nā kau e ora tūnu nei nā, e ora tūnu nei tō tātau reo, e ora tūnu nei tātau. Anei tātau nā reo irirani e nā paua whakāta tērā i nā e nei, kai te rono i te o tātau reo, i nā kokona katoa o tātau nā pare. Hurinua ki te motu. I tēnei rā, ane au kai roto o Tāmaki Makaurau, kai haramai au kai konei ki te tai rōpū haura o Tāmaki Makaurau ki Botany, kai konei au i nā enei, kai haramai ki te whakanui tēnei rā, hoki nā mahara i rā rima te kauma atoru te tā. Te wā.
Tēnā koe, te tukana, tēnā koe. Thank you, Tami, for joining us today. I'm very conscious of the images we have of you as a young man, a 16-year-old or very handsome young man you were to Tamiiti on the steps of Parliament. You know, mate, when we look back across these 50 years, it's been remarkable. Obviously, as a people, we're still on a real Māori reclamation journey, te rangatira. But even so, a time for us to acknowledge those who, at that time 50 years ago, had the reo, but many didn't. And I'd just like to acknowledge both here, if we may. When you think back to the steps of Parliament 1975, give us a roll call. Some of the people that you think deserve mention as we start to wiki o te reo Māori 50 years on.
Yeah, many of those. Many of those that I have met over the years. And all of those are like Cathy Deuce and all her whānau, her dad. Many of those there, I can't totally remember their names, but I can see their faces. But many of those who are given their all, their 100%. And despite all the negativities that was happening around us during that whole period of time, you know, and you know, I was a young, young 20, 24, 25 year old way back in those days, and and so, you know, so many of those people that I know, and I mean, the thing I heard as a young man when I first arrived down in Christchurch, that was in the 60s, 68, and I never seen people having a bit of a tahimeme about the fact that they don't have that reo, you know, and you know, many of those, you know, and unheard of, you know, yahua tumeke ke au ki te ahua tanu a rātou na, o rātou na, tani tani, te ahua tana, but hey, it was exciting, you know, was a hardcore journey. But what's worthwhile? What's worthwhile? I'm making no apologies of some of those actions we had that took place during that period of time. You know, and particularly in those days, yeah, when everything was how to be a Pākehā. Everything was geared up how to be a Pākehā. Yeah, had to fight all data, but it wasn't for us. You know, that's a part of it. But we need to know ke mohi o tātou ko wai tātou, ko hea tātou. And all of that, but here we are today, and I'm just amazed by the vibration of the new generation. E kore e me maha tō tātou nā reo. But you know, I come from a village. I come from a village there in Rātuki. I live in the village there, but I kind of still notice that many of you know, in my village, you know. In my village, when I was a kid there, right up as a adulthood, we never ever speak English, and many a times, you know, kōrero tū mātou ki te reo. Maybe we just put the wero there to the people in the village. Ah, koe mōhio rātou ki te reo, e nare, kai te tino te kahatun, te haere o te reo Pākehā in our village, you know. But hoi anō, nā mihi ki a kōtou ki a tātou mō tēnei kaupapa whakahia ira. But you know, people like you know, and people, particularly that generation of Whina Kupa and them, you know, because they are then when they go no no they are more difficult te hikoi, and that whakaaro came through from Ngā Tamoto, you know, from the young generation. We come with a thought and an idea. We didn't have the profile, but we thought that we need to have a you know, we needed a face, he katmohi. And we had a whole lot of names, a whole lot of mail that was on our list when we had that conversation, but we ended up with a kuia. And the kuia, Pakeke Aia, and she was the president of the Māori Women's Welfare League with 30,000 registered members of the Māori Women's Welfare League. And kuira te kanohi, but we needed a slogan. We needed to say, not one more acre. We needed that face there for people like my biological father. Matakua nei ki te ahuatanu o te Pākehātanu. And so, you know, so a woman like Whina, who had the courage, she had the katoa, ona ihi, ona wehi, ki tōna mana. And that was a really amazing journey, and a journey that took place there. And 50 odd years ago, and took their mark from the Hapua and all of that, you know. There were many other people that was creating those obstacles, and I think Machi Rata was a little bit thin about the equal, because he thought it was attacked to the Labour Party. No, karekau ki tika e ra kuoro. But hey. It was an amazing period of time there, raising of the consciousness, and putting our people to a space there to kuwai tātou, nohi atoa tātou. So adding, you know, the mana and the and building trust and believing in ourselves and anei tātou.
Tēnā koe, e tame. Just quickly, mate, I see that Poe launched his book. Po Temara, and you've got one. Yeah. Is yours out yet, Tuakana?
Yeah. The book Mana, based on Mana, is I guess it's just a journey. It's a journey that for the last 70 something odd years for me.
Mm-hmm.
And yeah. So it's out there. It's out there on the line. You can check it out there on tamiti.co.nz. And if you want to purchase one there, but yeah. You know, we can't just put everything on it. But little bits and pieces of what brought us to this place today. What make us, what driven us. So the book is based on really about us.
Didn't I agree,
Tommy?
I just want to let our peeps know today that the Puka Puka is out, but I'd love if you came into the studio or we could have an extended interview about some of what is contained in it. I see Matthew's just got a couple of copies here too, so I'll nose my way through it. And I know it's not a race, but I'd be interested to see whose book sells more, Po Te Maras or yours, Tamariti. But
I was with Po Te Mara at the symposium, and it was amazing, really interesting conversation around that. And I like the way that we are, open, critical, and critical to develop and thought an idea. Particularly of character like Te Kōti, and amazing human being in my view, and he was charismatic, and he was revolutionary, and so kia ora to Po Te Mara for that, putting that thought together, and many others there of his colleagues, Turuhira Hare, Whanauna, and many others like them there that... it's a continuation of having this conversation about those whakapapa, and we continue to talk about that, and how do we deliver that, and how do we pull people together to have a conversation with a community.
Tēnā koe, kia mau ki te reo Māori. Tēnā koe, te rangatere, Tami, ngā mihi nui kā koe.
Ngā mihi, chief.
Kia ora rau atu koe, Tamiti.